Pa 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 pa. Jebat chatão balé.
Anya wan kamada, jai tu mi se mu na konkraba. Yesi mi ye kuboni jantraba, monka de mo beke bia vise bai buaka. Mi en fantu seba mani nya ho, mi en fantu mi sokura mi jidi yako. Anya mi fos, en krabira bo, mi ubi ku kronfua in ni dia bo. System ni ma ye ding, ya mfaka te se ribi di ye fane hin. Koti bi so real hama jain, wasi inti mi shere de mi shere de fa jain. Nikura se ma mi ka inti, madane wo tam fu ma isi. Many are so red, me pie in tea, me dark in tea.
Miss you be a dear, you are the other bro, and the America. That's a bit is a high of a fat dear, and the America. That's a loser, my dream, my so dear, and the America. We say, Madame Tia, Lantia, Lantia, and Fashion Bow. Miss you be a dear, you are the other bro, and the America. That's a bit is a high of a fat dear, and the America. As a loser, my dream, my so dear, and the America. We say, Madame Tia, Lantia, Lantia, and Fashion Bow.
Obraye bona obin bomba miti mi konda mobin komba miti mi sofa mobin fama nempena vise viasin mobin tomba penya anda fanya se mabese ho mama me tampe mama me diebo mama me tofe mama me dieto iria sie do mo cheme dieko
kikiliba mwili duna dedili so dedili so eba bonji a gangalia kile bibi a gane dampare ba pare ba kikiliba mwili duna dedili so dedili so eba bonji a gangalia kile bibi a gane dampare ba misubi adia ila de adagro eni ya menkao asabe chuse oda haya kofadia eni ya mwikao asabe muse ama kimba sudia eni ya medao kisana nantia nantia nantia
I and you would have bet I Jebat chatawale yenti I and you would have bet I Jebat chatawale yenti Mreka make a fa 20 million make a fa Jebat ekasa MGK besi amongra wadao I, 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 I,